kutachenda kuwana manawe nabjirutsa sanga bakuvuga kuimani vera usicharime manawe narakubonye kumanywa nani joro narakubonye manawe ubwigicuku cyari kinishye naraguhamagaye uranyumva manawe sinza kumva namba gitare cyanjye narakwiboneye Fukanani Kadimbari Narakwibone Sinza kumva namba gitare cyanjye Narakwibone zaburi to nibimba no byu kamana we more shinanga nanebe uvuko kuri munganzo mana we Niwarambirwa kugira neza oya ahubwo ni kamere yawe mana we Imfizi zari ndazihuruye benzi ukiduhetse n'ukuri ibyo ni mpamo
Narakwibone